나침 사피 포모자 레코드 러비기 아토레 노비기 아위지
루케 비치
Mina say ma ho na 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 na, ho na 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 ma, ho na 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 na, ho na 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 ma. Mina say ma ho na ho na, ma say la mengi agachi ho na ho na, kwanza diri wasi ho na ho na, wana wa mengi agachi ho na ho na ho na ma ho na ho na, kuna chawa la baba si ho na ho na ho na. Kwanza ho na, weni bogine ni mechiri, kaja baba fei bali akani badili kwanza ho na, wena kwambia siyo sili, uwe dile dili limekuwaga mikosi. Wana Yakubu juzi ya mebola pochi Nimesingiziwa wana kwanza siyo siri Amini hivo wana narada pili Ameni chomesha laia wakanikiri Wakanipeleka hospitali we muimbiri Kwanza dada pili Wea ni siyo siri Nilimuamini no hii kanikatiri Kwanza hona machala nimeshinda kesi We wana leo mbaka mungu wana blessi Naishi na enjoy Mustafa kazuwa kesi Kesi Mwesiyo yangu wana kesi Ona Sasa hivi nimetoka We mambo yangu kishiboya na nyonga Ona Ote wanaloboka iti wanashi Bichi boy nimetoka Ona Ona na didai bichi boy Na fulai na wanagu vaimo Vaimo Majezi moti wamenipa vaimo 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 majezi moti wangu kwanza wananipa vaimo 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 majezi moti kwanza onte wananipa vaimo Nasema kwanza vaimo Vaimo Majezi moti wananipa vaimo Majezi moti no maweki Vaimo Nasema kiki
Kidareki
Kinauswa bukutu
Kidareki
Nasema kiki
Kidareki
Kinauswa bukutu
Kidareki
Masera bakamadu
Kidareki
Kikamba unachonyonsha nyumeria Yeah Ina sema kwa nasema John kida deki pia John deki pia John kida deki pia John Maria bebea Mama bebea Hune bebea Sio mabosi wala tuna vitambi Sio mabosi wala tuna vitambi Hatujigambi, we hatutambi Sio mabosi wala tuna vitambi Hatujigambi, we hatutambi Oya kwa mungu sisi kwanza tunaogopa zambi Zambi, minasema zambi Zambi kupiga ngeta zambi Zambi kupiga boda zambi Zambi kuogopa zambi Zambi, minasema zambi Zambi machisi botu zambi Unaendelea bichi boi zambi Unatala bichi masera Kicha, una Kajani baseto sebeza kajani dotae Watoto wa Blamfontini soja bigi Amechuselo nisagne mwana glasi Aiza uja machara wana chidigi no manoma watoto wa Pretoria Watoto wa Daba Natari Watu watoto wa kepu isa uja bigi Isa uja machara wana Ansema tsima Apa moja geng sasa Apa nini nisime Apa nini nisiseme Awizi Kwanza basi usilale una kitu Nasema basi usilale una hela Nasema basi usilale una kitu Nasema basi usilale una hela Msela, kwanza msela Mbambana upate mahela Kwanza msela, kwanza msela Mbambana upate mahela Lobigi ya wizi Watoto wa mdachi, watoto wa gineria Isa uja bigi wana Ani salimeni watoto wa balafu, watoto wa mlati Ani salimeni watoto wa kigongo, watoto wa mabibo Ani salimeni watoto wa kagira e, watoto wa mazese Isa uja bigi Watoto wa bezi bezini Wabia isa uja machara mwana Wawa Talio Sema Mama Ongea e Ilo bigi We manyoto wa data, ani salimeni kwa Yakubu e Salimi mwana kupemba sila kasami no sweka Watoto mame lodi soja biginye We baba fesari Ani salimi baba mwurire
Luke AK47
Pakuwa ngoma kari kutoka wadachimsafi.com